mañana. Samijo, onye nnekwu ego akụkọ erigo nne ezi ohi matụ na-ataka sigarụ
ịgba.
Ọ bụrụ sọ ndị kpara ego kama ndị nwere obi eji eri ego nye aka obodo ji fụ irughi oyi m Samijo di bitcoin lọdụ bili ikene duru egwu ekene gị ọgaranya
ịgba.
Ịgbarago na mba ndị dị n'ụmụazị na-egwu egwu onye mụ ife onye ga-abụ mana o nwere ofu ifeanyị n'ọfụ ya nya nke bụ chikeru ha akara aka mmadụ nwere ike gbuo oge o mgbuzi oge naanị oge ka ọ ga-egbu o were nwayọ chawalụ. Ịmara Samijo, ịmara na ọgaranya na-esi na chi. Ịmara Samijo,
Samijo
nnukwu ego
Samijo
di bitcoin lado
Samijo. Onye
nnukwu ego, onye nnukwu
ego Samijo, n'elu ndị kwụsị n'ọkụ
obodo abụghị ilu gị
Samijo,
onye ma Samijo,
onye ma Samijo.
Ịgba
n'ezie na oyi mụ ndị anọ na Ghana na-agba mmụọ ọ dịka ọ na-aba dịka ọ dị aba obodo na-ajụ n'ajụjụ ọ bụ gị niile mmezinu ọkwarịa aka tiri igbo oyibo na mgbe buru gbogbo o nwere onye ma na odogwu na-apịkọ odogwu apịkọchagonu wee mapụta n'ile ọgụ bụrụ nnekwu ike na-enyere obodo aka ndị niile na-eti egwu na mgbe buru gbogbo ọ na-enyere ụfọ akanụ ọgaranya obi salisali Samijo odogwu Samijo fe ngaji mere ga ojii akọkwa na mma chacha kọsi ị ga-abịa na be m oyi mụ Samijo
Samijo ego ga erigo nne Samijo your money too long
ago nnekwu ego nye nnekwu ego
ọgaranya nwere obi salisali
nye nnekwu ego nye nnekwu ego
n'elu ndị kwụsị n'ọkụ onye ọma Samijo
bitcoin lado
ọgaranya Samijo ego ga erigo nne
ọgaranya gidigbam gidigbam ọgbọ aka na
mechọ ọgaranya nwere obi salisali
ezigbo mmadụ birikwa
na Samijo n'elu ndị kwụsị n'ọkụ onye ọma Samijo
onye ọma Samijo
onye ọma Samijo.
Samijo si mụ bụrụ ekene kene ndị ohi ya ndị ya na ya na-adị na mma ndị na-eme ya ọfụma wee bụrụ ịgbanwe kene slim daddy oyibo onye nwere gị nwere ife slim daddy onye imewere ife slim daddy onye ego ọgaranya na-esi na chukwu maka na ife onye na-eme ka ekwe na-akpa ya n'ụlọ ya odogwu ọbụrụ oge anyị na-eme n'ụlọ ya nụ slim daddy biri o
slim daddy biri o onye nnekwu ego
onye nnekwu ego na mụ ganyalụ
obodo abụghị ilu gị ooo slim daddy
ịgba
ka m bụrụ ịgba kene skills celebrity designer onye nwere gị nwere ife skills onye nnekwu ego celebrity designer
celebrity designer
skills onye ọma na mụ kelele
celebrity designer
ịkwanụ tiri m edu m ego ọgaranya tizi melodi ekene gị oyi mụ imewuli veyi edu m ego n'ibara mmanwụ maka na ife onye mewuru kantelo onye nna bụ na-egwu na omewuli ife adị m akpọ ofe ka e na-egwu edu m ego
prince edu m ego
ya edu m ego
prince edu m ego
ọgaranya edu mega
prince edu mega
ịgba kenere mụ prince eje aka aja nsuru ọkụ aja nsuru ọkụ na m ekene yi ọkwa na ife onye mewuru kantelu maka na nwa eze bụ eze onye Prince AJ, Birika Nenduri, Ekwano, Tune, Kwele, Ginegu, Ajan Surako,
Ajan Surako,
Ajan Surako,
Ajan Surako,
Ajan Surako,
Ajan Surako,
Eba,
Jaki Bamune, Mikita, no, no, make a leg, you are going to be. Makade puru no gara ya buchi won benye Anya ka mujri we buru mpam jo An kosala gi mpam Sami jo Makara nyo bi sari sari The Bitcoin Lord Na mam ni me ulife Oji mo te mo go Sami jo Odogu Onwe li fe nga yogi Kama no gabu secret petition Maka ni me ulife No put him in a me friend Naya. I got my Korua Sami Joe Bitcoin Lord. Oh, you're a woman when you're a car. I'm making a. Oh, you're my Sami Joe.
Sami Joe. I don't get it.
I'm going to go to the
other side. You're money too long.
But you're going to go to
the other side.
I'm going to go to the
other side. I'm going to go to the other side.
Sami Joe, don't worry, you're gonna go full of light. Sami Joe,
Sami Joe.